didn't kill
it's a boy on
the Cypher, bring on me.
Oh, you pull up music. Oh, yes, oh, yes.
It's Wicked's production. Wicked Weapons production.
Oh, yes, oh, yes. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sende maziva kupele wela. My chocolate is key. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sende maziva kupele wela. My chocolate is key. Forget about the way you are rocking. That's it, just settings, not complaining. It's a melanin, I'll be happy now. Do you just some fusa, watch your massive fusa, how? The living tower, your massive la zongo. The fair mozo, chena, go say, yana kongo. You press one name, say, yana, one name alone. Do you just a lesson, look for now, wako pungu. Do you ma think aku yangana, basi guzi yangana. Sindi massive, aku pele wila. My chocolate is king. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king.
Wosa na mandi wezonse momo. My chocolate so sweet. Like she bobo meno matwani mila. Kuwala kuposa nzungu. Ya, yeah, ndribita wije sili la fila kungu. Wa, di matinka ziyangana kena kukuku yangana. Kukala na kufana na nzungu. Yindi kuzana mamilo moyi kumata na kuyamba na kuluma. Na kena kundi kuzaja na kutana na you love her once some more. Mtuma mwakunda kusikika ndenda fasa mo. Baby, you took me, I got me feeling like a now prema chocolate skin. No use I am va peli pe.
Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king. Konda my chocolate skin. You waste on the wopambana si chose o my skin. Ukoso pushangini, yes, you got the key. Sakale si chose kazi bonye mwepen. Selo ndelo ntande somwe singa pindule. So silela asungu sinde yes singa pindule. Ukoso panga chento, you waste on the good abuan. Selo tena pasida kume kuchole sasa pange. Tena lindi Obama. Akala mwole lansungu ni selo sesama. Panali so Mandela. Ana menye lankondo mpaka sungu anamfela. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king. Ndiye matinka kuyangana, basi guzi yangana. Sindi masipa kupele wila. My chocolate is king.